ni rap snappe
sindio
na jamu
sindio sindio
au sio
sindio
hii ngoma ni wasee wa mta
sindio
umehaso na umetoka fa
sindio
kila siku una raise the bar
sindio
siku moja mazee utakuwa star
sindio
hii ngoma ni wasee wana haso
sindio
uko gym unaingiza hiyo maso
sindio
your life is just but a struggle
sindio
siku moja mazee utafika hapo
sindio
kwa hii ngoma nitawaambia tu ukweli
sindio
hizi vitu tam tam kama Mr. Berry
sindio
tunataka amani sio vita mtaani
sindio
si wote tumeza kaa kwa amani
sindio
si ni mandugu na madada toka zamani
sindio
jamuna please peace hadi mashambani
sindio
getikali kwa mababi hadi geto ndani
sindio
county to county na eat Mombasani
sindio
haina haja tukae na ukabila
sindio
si ukabila tunaweza kaa bila
sindio
tupendane na sisemi ati tuache mila
sindio
politics divide and rule gonna kill us
sindio
tutabidi tukampa pamoja to fight terrorism
sindio
hii kitu natuharibia economy na tourism
sindio
tushikane kawa Kenya juu moja ni nguvu
sindio
tusiachane juu tengano ni udhaifu
sindio
hii ngoma ni wasee wa mtaa
sindio
umehaso na umetoka fa
sindio
kila siku una raise the bar
sindio
siku moja mazee utakuwa star
sindio
hii ngoma ni say wanna hustle
sindio
uko gym unaingiza hiyo maso
sindio
your life is just but a struggle
sindio
siku moja mazee utafika hapo
sindio
kwa hii ngoma nitawaambia tu ukweli
sindio
nasema sweetie yani ama nikuite baby
sindio
tuni kitu inatusumbua daily
sindio
kima penzi mazee inatu drive crazy
sindio
na sipo machali tukuwe mafisi
sindio
kula kila sana we how should be
sindio
tukade mame iva si ame iva
sindio
ukimtaka tunaweza muambia
sindio
akikubali unamtreat poa pia
sindio
akikataa wa rainbow ni wengi pia
sindio
unajua Kenyan men are very romantic
sindio
and Kenyan ladies are very fantastic
sindio
but sipo adem kukuwa gold digger
sindio
kuwa red you get a ring on a finger
sindio
na si ati mkiona mwanze kupigana
mbona
jifanye kwa mchezo ya paka na panya
ati
nadanganyana mwanze kuchikiana
sindio
siri ya maisha ni kupendana
sindio
hii ngoma ni wasee wa mtaa
sindio
umehaso na umetoka fa
sindio
kila siku una raise the bar
sindio
siku moja mazee utakuwa star
sindio
hii ngoma ni wasee wana haso
sindio
uko gym unaingiza hiyo maso
sindio
your life is just but a struggle
sindio
siku moja mazee utafika hapo
sindio
big up malida wanafanya kazi yao
sindio
wazazi wana guide watoto wao
sindio
wanaume wana take responsibility
sindio
wanawake wana change their community
sindio
big up watoi wanasoma kwa bidii
sindio
wase wakabo wanatafuta degree
sindio
wase wana hope what's up so boa
sindio
uki work hard maisha itakuwa poa
sindio
big up to all fallen soldiers
sindio
who died on the war front just to protect us
sindio
we celebrate and appreciate you every day
sindio
and your memories will never go away
sindio
big up to all the hustlers in the streets
sindio
working hard every day to make ends meet
sindio
cause in the cause it's all about paying the bills
sindio
work smart one day you live your dreams
sindio
big up the single mothers out there
sindio
working hard to raise the kids all alone
sindio
it ain't easy but you got to be strong
sindio
never lose hope you got to be strong
sindio
hii ngoma ni wasee wa mtaa
sindio
umehaso na umetoka fa
sindio
kila siku una raise the bar
sindio
siku moja mazee utakuwa star
sindio
hii ngoma ni wasee wana haso
sindio
uko gym unaingiza hiyo maso
sindio
your life is just but a struggle
sindio
siku moja mazee utafika hapo
sindio
sindio
sindio.